eɗen gondi yamde joyi ƴaɓɓorake mintaji sappo e joyi kibaruji moɗon e fulfilde komir Amar Hamma Janga to dodande studio Kalangu nani ko e majje. Nonni mbiyen vindude dewtere somude laabi yaadu yeso fina tawaji himɓe leyɗe CDAO ɗum woni sembe hawride hooreɓe hawjiɓe sembiɗɗinde fina tawaji ɗo nder ñamey. On nanan koro majju nder kibaruji meɗen. Agadeze ni mbiyen batu kollol rewɓe keɓa jogo ko'e mum no woni e hoore mum. Nonni mbiyen yewtere meɗen pindinola hande haltanana yamirore nde Halima Diallo ɗum woni jom andal dow laabi ɓeyngu e gurdal rewɓe. Yamirore nde waɗani rewɓe nde ji'i hayla. Kodi jam hirtemo yerno kalirno miɗonda e nder koye kibaruji meɗe windude dewtere somude laabi yaadu yeso fina tawaji himɓe leyɗe CDAO ɗum woni sembe hawride ministri ɓawjiɓe filla sembe ɗiɗe fina tawaji wonde no waɗa ɗo ñame hande. Yeruno Abdoulaye Maga kawjiɗo filla golle bureau CDAO kawjiɗo fi jandeji e fina tawaji wi ɗum Moussa Hassan keɓɗo yewtididde e makko.
Les ministres de la culture
ministriɓe hawjiɓe filla cembinɗinol fina tawaji duuɓi lasoyi ɗiɗi e joyi gaɗa cingol CDAO fedde hirnange leyɗe Afrique kawtuɗe luumo bindani fedde de dewtere hawjino filla laabi cembinɗinol fina tawaji leyɗe himɓe ɗe. Dewtere nde ɗu no tawda sigila jinganade hakke windoɓe dewte pamtina fina tawaji mumɓe. Hande yimoɓe meɗen waɗoɓe théâtre théâtre no jaltina himɓe nasilmaji dow fina tawaji meɗen gam ittude yewene himɓe kan en ɓuri torrade. Dalila rafi andude ko tawa nder talki amin e laabi mum ɗi tawi ɗuɓe kana torrade itte ko ɗum yoɓantaɓe dalila ɗum hakke mabɓe nder leyɗe gon himɓe no gi'a hano ɗum dongal non. Misali iri laabi laamu leydi kawjiɗi filla
majjum.
Kengan non ni mbiyen batu kollol ɗum woni fuɗɗa nder radio Agadez ko rewɓe golla keɓe jogo ko e mum inditiraɗo FONAF ko duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeenayi. Koro batu on do ni woni waɗude yaadu yeeso e ɓeydude sembe wadde kulle ko leydi ndi jeyi e fahande sukaɓe ummatore ballire kawjo no woɗiri sigilaji mumen hano no Hadisa Maiga ardiɗo fedde nde faminiri Anise Karim ilu Agadez.
Les objectifs du FONAF qui sont attendus c'est que à la
ko tetete de batu kollol FONAF gol men giɗana so en timmi tawa e sukaɓe ummatore paami no wata ko heɓa gollirde hoore mum fo gollirde en fayetto e kulle jamani gollirtirɗe e hanne. No wodi jende ko min puɗɗata joni en dattana sukaɓe ko watta cami tato kam men jiɓɓi paama no noɗɗo jaɓɓinirto gollirde hoore mum to e caɓi kulle ay fu noɗɗo e leyta goɗɗoro walla ɗum nde ɗimmani golle mum no tawi no wawi wadde ɓe mbawi wiide hani jo elen ayka e DG Niger Telecom Abdou Harouna na DG Niger Post na DG Niger Airlines ɓe fuu ni fuɗɗurno ko yetti ɗo e golle ɗe kamɓe dum e paama e mbawi yettade to ɓen
yettiderieeci
nonni mbiyen gollal firtugol koyenimɓe tindi waɗama nder département mo Tano to gam surude hirñere e sattinde nder lekkoloji. Issoufo Sidi Moussa mo ONG hedde Temeta sigili ɗum ardiɗo sigila o fammini Mansour Mamman domac.
C'est un projet qui vise à prévenir les conflits et à
sigilo endani ndartana jonde jam tabita ndor leydi enda dum du kondani no dar regioji nayi Agadez Tawa Tilaberi et Zender communiji chapatna e joy won ko golle den gollete dum wadan yaadu e yilde do fitugol ko himbe tindi e do kondarto hirnyere kany e sattinde ala dina non non dum min kala hala fitugol ko himbe fara nimbe kakkilo e kulle kawta den enda dum wonno hara nokkuje durande kañu e ɓullito jawdi yarto e gurti wakkatiji goɗon ɗum woni ko waddata fitinaji hakkunde himɓe. Nanodu konda ndumi jande lekkoliji min gaɗa pirtol ko'e e dow filla ko darto sattingol kañu e farje hirñere e lawol dina to ɗum ya ɗum laato sabili bonnugol nokkuje meɗen ɗe.
Nonni mbiyen policeji ɗi région Agadez gaɗi burtaki asawe ƴaɓɓiɗo ɗum dogan reedude nokkuje to yaru yaruji gatte e fawari joni to njenu sukabe ummatore kamdo wonno wade mamma Bukari mer mawdo gallure agadezo nani ko wi ani sekarimu do majju
min gidi he halobe nani der hubere den fu min kaldi he jon en bangeje cukabe ummatore min kaldi jon en kampaniji mawdi mawbe lumo tobe kan fu he ardibe pelle jinganoje gollobe e himbe leydi neddo mabbe fu halanimin ko hiido filla golle hirnyere e rafike jeron hakkilu fukkingo tawango der hubere amin de minen ardibe hawju hubere den min tittinkinto ko watta mosal kulle de fu kebu dun du sabi ko min tefi balla polisibe gan hebude mosala on e surude gacce fu gan hubere den himbe mayre he are mu en fu denu
et les personnes et les biens
nani bien international sovereign development agency dun woni fed de lady risa heyre non singane der dubu jinaji didi e sappo e jeenayi nde golle mum woni yaadu yeso leyɗo nde du fedde dekkidi jungo do ɗeral e leydi république démocratique mo Congo Guinée e leydi Niger ɗum dow suudu habaru witendu le journal en ligne mo ñamey e faande biyeteɗo e les deux jours kan woni ko fammini ɗum andini ɗum elunogay e jeenayi lewru nogay e jeego lewru octobre dubu jinaji ɗiɗi e sappo e jeenayi ɗum du waɗa kenana wakkati no hawrinde mawnde waɗande gam ɓantude arzuku caka leydi Russe e leyɗi afrika waɗano nder jeɗɗiɗe ƴaɓɓinde nde to e dan socci allah ni ɓeydaki mbiyen ceede ton sima nder leydi meɗen Niger les ender ton sima on sonnata kenana ujune lasso e jeɗɗi to hoorejo campagne kawjiɗo basol sima malbasa on o wi cadaki muɗum du ko sabi mbini ɗum woni soodoɓe no sonnaɓe o wi gan campagne o nde mun ujunaji mbiyen lasso gotel wala mane lasso ɗiɗi wala kan wonno no sonna ton sima on ko hande allah e mbiyen kullentereje gonɓe ɓeydi ɗum wartirde ɗum ujunaji lasso gotel wala kettini Idrissa Haruna hoorejo campagne basso sima malbasa on ko wi Mohamed Mamman nodduɗoma e cellal
hannden siminti ko waɗete ɗo waɗantonuji ujunere e keme joyi na ujunere e keme jeegom ñalowma fuu du miɗen ƴewtino min daara no woni no waɗa ɗo ñame ko haani woni min anda dimma oye himɓe kaaja miɗen andini ko sonniroɓe himɓe ɓen kan en kaaja dimmaji mawɗi ɗin ɗiɓe desata gam ɓe connira waroɓe cooda ɓen amma lumotoɓe famaɓe ɓen kan en goni gala ko resa sonnira himɓe to amin wi'e ton siminti ujunaji lasso e nayi wona no sonne famtinaki ba min nani ñamey ujunaji lasso e nayi zender ujunaji lasso e jeɗɗi himɓe gonano conniri himɓe du ni goni no gadda ƴaada o minen juuɗe amin gala nder amma ɓeydol ceede seɗɗagol min gaɗigol ko saabi ni woni ndenno kulle kawrirteɗe gom nijeriya min coodowtaɗe amma hannden afrique du sud min gonmiɗen jaaha miɗen coodo waɗe hannden ni ton siminti miɗen conna ɗum ujune lasso go o wala
mbiyani hooreɓe leyɗe janane ardiɓe campagne ji mawɗi no tawa hande nder leydi saudiya nder nokkure no inditire davo di désert hawrinde nde no hawrinde mawnde non seedunde e waɗande nder duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati hitande nde Jamal Khashoggi warano yeru no fedde leydi France hawrinde hokkugol habaruji famminire hawrinde non waɗande nder ɗum woni wattende nder hitande fuu balɗe tati nde hokka du sembe hano lumaku leydi saudiya e foɗude campagne ji mawɗi cingo yeru no AFP famminiri e kantol kette o no wakkati no mo baɓatti ñamte sanne ɗo enda nder leydi meɗen Niger ñaamol mum du no woodi hano kulle ñiɓooje ɓandu amma ñaamol du baɓattu fa hande ko safaare gatteteɗe ko warta koobe e baɓatti ɗum kam ɗum du no woodi ko rimanta ano neɗɗo so ñaamiɗe kawoni tukere reedu e ko nandi e mum yeru no Abdur Razak Bello lokotorojo jo andal do ñamande famminiri Adama Dawaki
la consommation du criquet a un impact à la
ñamugol baɓatti no woodi ko wooɗi no woodi dukonnan ko waɗa e muɗum ko woɗni woni hono baɓatti wiyama hono kulle ñiɓoje ɓandu no woni e muɗum ɓurde ba tewni endam pelle kewɗe hono fawo en worni no yamira himɓe ñaama baɓatti ɗin endam farɗo woɗira woni sa nyami ba batti wakkati goddo fu ya wayna ono tordema har redu ma to enda an joomu aya redu mun jaafa nina hinno na nawa fa wadno hor na wor hinno tuta e ko nandi e mudum dibel ko woda e nyande ba batti kam wonno hono safareji ngati teddi gam wargol ko wobbe e ba batti e hore mun safarme enda no wa heddade e mudum denne sen de nyami ndu ko na fu safarme enda an no wa wadan neddo kandu torraji goddi fereji goddo hun der mun tawa hono nyaw sere ni enda
la souvenir de cancer
nanni en kota jonka to enda gaya dum woni ano dow tobe nawabe der loko torore gaya maunde de no kewi sane to buri dido na tato ko tokata mo sella gam idun hada loko torobe be ngada golle mun no wodiri no bori salamat kawjido filla habaruji der loko torore gaya de faminiri fadel alu jewtidi de mudu
minanu sam danjin periode akuri
hande den tawa der wakati nyawnyawuji misali pabbe nyawbe ben no uudi o den loktoroje ame denne o tirambe nyawbe ben no kani kakilo o tanudu wakatiji kebadi gam wadude tuntade nyawima ga idun hada minen loktorobe min gada golle amen no haniri himbe gara joo do nyawdo loktorojo on wara fa wada golle mu amma batu daru wattana nyawdo on safari
studio kalangu
gaya do radio faraa
lamba chapande jenay tobere e tati fm tesawa
do radio tarmamwa lamba chapande jenay jeddi tobere joy fm
dirnin koni do radio niya
lamba chapande jenay jeddi tobere joy fm belle yara
do radio dalul lamba chapande jenay e jeegom fm
studio kalangu
jonka e garta e yewtere meden pindinal dum woni debbo no hani tawe laabal fudu wakati de yi'i haylande kanjum woni tundinon ni gam mi dum wawi gam no wawi adude nyawu yeru no jom andal do laabi beengu e gurda rewbe faminere imo yamira du rewbe ben gollira are dum woni laabude ko watta tawe wakati mabbe jiol haylanon ni no docteur Halima Diallo faminere nimbe
no wonno dobbo hani wada wakati wonna yi'a hayla mudum
la femme doit être toujours propre
debbo fu no hani laba wakati alla fu se ko fa wakati moy atatuni mudum hayla sabu den en jiccanno yuppantudum to dun don du no wada na wallaji nata e joomu selabay gander jiccan don don bibbe na walla hetta jodaade deni jiccanno yuppant debbo sey hebi ko watti
la femme de mettre quelque chose
no watta ko jomu laba wakati wonna yi'a tuni haylamu
nos anciens prenaient leur vieux pagne qu'elle lave bien
arambe be kan en kay tekke mube atto lonna falaba e lonnira katare be lila darnani sabu nange no wara nyawuji ko tawte der to kanju woni ko be ketto be gatta der mabbe to heba faddu jiitan joni jaman waddi haabu hottollo labuko kan himbe gattato jom be wottata ken hakkune sarlaka e dewa ko wobbe du no hoje wotta fader mubben to e don enni tire tampon to se dun heewi tiitan fu jomu itta dun fadda watta kesel
la leve le jeter et prendre un autre tampon qui est stérile
noy no jomu setorto fo heba laba
a chaque fois laver bien
jomu lota der mudum falaba watta hen ka tarik fawoda yu aka sai watta honno mun derto de labi sai jomu watta haabu hottollo ko na du heba tekkere mun labune garna on enda jogoro non fanyane la
jusqu'à la fin des règles
de iyen ende reke noddo na hani socoro na biurdani yadina toto jomu wi atuni mu hanti accha
toilette
dum woni ko en bonnoto tanino o watti safareji gatta teedun na lamne din
au niveau du vagin ya le bacille de dos
dar dewa ko ne o no wodi kulle daride darne sojeji kan wallato fatinya hu heba jomu seni safareji di gattama no itta nyawgun no itta kujje dendu joni ko kujje de hubati denno wala huko sakkoto nyawuji din no wodi bibbe nyaw ko on der joomu hinnoto torra joomu fa e gade yide hela o
ki won continuer même après les règles a vous embêter
do won to kibaru jemede fulfilde tili kirtanta jamhirti
studio kalangu
gaya do radio faraa
lamba chapande jenay tobere e tati fm tesawa
do radio tarmamwa lamba chapande jenay jeddi tobere joy fm
dirnin koni do radio niya
lamba chapande jenay jeddi tobere joy fm belle yara
do radio dalul lamba chapande jenay e jeegom fm
studio kalangu